Amerika mu Kirundi no mu Kinyarwanda ubu ni saha 12 zo mu gitondo mu Burundi no mu Rwanda no mwanya waca kiganiro dusangire ijambo mukunda cyane
dusangire ijambo
murumva ijwi rya Amerika Ijwi rya Amerika rigiye kubagezaho ikiganiro dusangira ijambo kuri mikro muri kumwe nanjye Etienne Karekezi hano i Washington muri iminsi mike ishize ishyaka rya Bwana Faustin Twagiramungu RDI Rwanda rwiza ryatangaje ko rigiye gufatanya n'umutwe wa FDLR urwanya ubutegetsi bw'u Rwanda ufite ibirindiro mu burasirazuba bwa Kongo uyu munsi turongera kubagezaho ikiganiro twagiranye na Bwana Faustin Twagiramungu turi kumwe n'abatumirwa badufashije kuganira nawe turavugana muri uyu mwanya ari mu Bubiligi Bwana Faustin Twagiramungu mwabanza kwibwira ku buryo burambuye abatwumva muri uyu mwanya
izina ryo warivuze ni wari ngombwa ndarisubiramo
buriya
Twagiramungu ubu nkaba ndi mu Bubiligi ngiye kwamara imyaka 19 mu Rwanda navuye muri 1995 nabaye minisitiri w'intebe mu bihe bikomeye ni ukuvuga kuva ku itariki ya 19 z'ukwezi kwa 7/1994 mva muri guverinoma ku itariki ya 28 z'ukwezi kwa 8 mwaka w'igihumbi 1995
ndabasuje cyane Bwana Faustin Twagiramungu
ndumva nta kibazo
twatumiye kandi abashyitsi nifuje uyu munsi ko badufasha kugira ngo tuganire namwe Bwana Twagiramungu ndahera i Kigali mu Rwanda
nitwa Mugabe Robert nkaba ndi umuyobozi w'ikinyamakuru Ibiyaga Bigari cyandika mu Kinyarwanda nkaba nanone nyoboye iki kinyamakuru cyitwa greatrexvoice.com kiri kuri internet nkaba ndi i Kigali mu Rwanda
ndabasuje namwe Bwana Robert Mugabe urakomeye cyane
turamahoro
twatumiye kandi muri bamwe badukurikirana mu biganiro byacu umunsi ku wundi
murakoze cyane nitwa Kwizera Bosco abandi mu karere ka Musanze mu ntara y'Amajyaruguru mu Rwanda nkaba ndi umuntu wikorera ku giti cye kandi nkaba ndi umuntu ukomeye gukorera ku politiki hanze ndetse n'imbere mu gihugu nifashishije ubumenyi ufite
murakoze cyane namwe Bwana Kwizera Bosco ndabasuje kandi murakomeye aho mu ntara y'Amajyaruguru mukomere cyane ndabashimiye kwa mwitabira ibiganiro byacu namwe Bwana Faustin Twagiramungu natangiye mbikomozaho icyemezo cy'ishyaka RDI Rwanda rwiza ishyaka ritaremerwa mu Rwanda cyo kwifatanya n'umutwe wa FDLR urugaga ruharanira demokarasi no kubohoza u Rwanda hanenere ruri mu burasirazuba bwa Kongo ni icyemezo abantu benshi bagize bati bigenze bite Faustin Twagiramungu noneho iki cyemezo agifasha ate Bwana Twagiramungu iki cyemezo mwagitekerejeho mwagifashe mubitewe n'iki
abibaza ngo bigenze bite menyera abadakurikira politike n'igihe tugezemo igihe kirageze ko dufata ibyemezo mu rwego rwa politike kugira ngo abanyarwanda ari abari mu gihugu ari n'abari hanze bashaka gusubira mu gihugu cyabo bagisubiremo nta shiti bumve ko bagomba kukiba mu ntara bagomba gusaba kuba baho igihugu ni cyabo icyatumye rumva ati iki cyemezo nuko hashize imyaka makumyabiri abantu batiritimba ngabo mu mashyamba ngabo munsi y'ibiti amakambi yasenywe ku itariki ya 18/16 z'ukwezi kwa 11 mwaka w'1996 abashoboye gutaha baratashye uko batashye turakuzi abari gise bageze mu Rwanda turabazi abasigaye nabo bakiri mu mwuka nabo turabazi ariko icyo nshaka kuvuga ni uko hari abandi nabo bahunze bajya muri Kongo badashaka gusubira mu Rwanda abo bantu bakurikirwa nk'inyamaswa baricwa ku buryo mapping report yonyine niyo yerekanye uburyo bishe n'urwe perezida w'u Rwanda avuga ko bagomba kwijugunya ngo mu byo yita crash ko nta gaciro ariko we ubwo yigeze kwivugira ati twarabishe twarabirukanye ariko ntitwabishe ngo tubamare nicyo kinambabaje kuba tutarabamaze ntabwo nshaka kuvuga niba nibe abanyarwanda ntabwo ari abicanyi gusa ngo rero ngira ngo imyaka 20 intambara muri Kongo zarabaye abantu barishwe raporo zarakozwe abantu basaba kujya mu Rwanda bakavuga bati mwumvikane murebe ukuntu mwakubakira hamwe igihugu abantu bamaze kuva mu buhungiro cyane cyane abo muri Kongo abo muri Kongo ngiye rero bambabaje ku buryo bw'umwihariko uti kuki abantu bavukiye muri Kongo mwaka w'1994 kugeza mu mwaka w'2000 abo bantu baracyari muri Kongo
baracyari muri Kongo
rero ni imfubyi ndagira ngo kakiri iyo wambaji
ye muhi na magambo ye
abo wanu nifuri abo wanu njibiga banyina nga vitaro wajira ababijara ababijara kumisuzi abo wanu wako mzuguhi kwa bukwari na buhongo mamu kwa kwa vichai bose umwitani mkuru mkuru kwa lakabuze ya ratashi kujendu unaraso wanura avichanyi awari wangu watangiri ita yavo ya wani ya tuzi ina ambarelo za kazi kuna presida kagame muli kongo nazo zagombye kuba zararangira n'icyo bita ngo kimya ya mbere kimya ya kabiri izo ntambara z'urudaca ejo bundi perezida Kikwete yaravuze ati kugira ngo akarere kagira amahoro ni byiza ko perezida w'u Rwanda yakumvikana n'abamurwanya bari muri Kongo bagataha nta yandi mananiza kugira ngo batahere nuko bumvikana yaba uzataha mu gihugu cyangwa nahagira agenda areba nk'intama cyangwa se ngo hari abagomba kubaha kuko ngo bamuha kurama no kuramba
yereka
aba rero jewe numva ko
yereka mbasabe
nuko
mwe
turangiza ibibazo nuko haraho imishyikirano y'abantu bari muri Kongo n'impunzi zose aho ziri hose
ndabashimiye ntago ari kubarwaya bwana twagira mu ngo no kugira ngo tuganire kobera ko mfite abantu kuri telefone bagira ngo babaze ibibazo bafite ku mutima mbahereho bwana Robert Mugabe ikigali
ikibazo mfite bwana twagira mu ngo mbona ishyaka rye niba ari ishyaka sinzi ni
kukiri uvuga ngo niba ari
niba ari Rwanda
buretse gatoya
rya politiki
reka twumvikane Robert reka twumvikane gatoya itanga ikibazo
ikibazo cyanjye kiri ku ishyaka rye rya politiki ko mu itangaza aherutse gushyira agaragara rijyanye n'uko RDI Rwanda rwiza yashyize hamwe na FDR mu rwego rwo guhirika ubutegetsi bw'i Kigali ibyo ngibyo byo nta kibazo kinini mfiteho ariko ikibazo cyanjye kiri kubera iki ahisemo inzira y'imirwano ikindi cya kabiri mbega muri icyo kibazo ese iyo nama yabahuje na FDR we muri make yuri ku meza urimo gushyikirana n'abantu mushaka kunga ubumwe cyangwa se mushaka kugira imbaraga hari ibyo uzana hari ibyo n'ibyo undazana we n'iki yazanye ku meza azakigikira FDR wese FDR yamwemereye ko izamuhereza iki
ikibazo kirasobanutse Robert Mugabe bwana twagira mungu
iyo umuntu avuga ngo yifatanije ngo n'abashaka gutera ngo u Rwanda baje barwana bicana nyine kumva ngo ari n'abajenoside ibyo wabimubwiye ninde abo bantu bamaze imyaka 20 wambwira ati twari baba barafashe nk'uko inkotanyi zigeze kuza zigafata hariya ku murenge inkotanyi ntabwo zaje zivugisha turi cyangwa zisoma bibiliya zaje zicana maze kubivuga mu mwanya twaremeye turicara kandi izo nkotanyi zo tujya kwicara ku meza icyo zadusezeranije ni iki uretse kuzasibanganya amasezerano twari twagezeho zikaza zongera kurimbura abantu bityo n'abategetsi b'igihugu ibyo bintu byose ni mukomeze kubicengeza mu rubyiruko mushaka kubabwira amateka atariyo yewe ibyo nashyize ku meza n'ibitekerezo byanjye byubaka icyo nshaka ni uko Perezida Kagame ndetse yitware nka Mandela yemere ko abanyarwanda bose bagomba kwicara ku meza bagacoca ibibazo bibatanye abo bantu mu mashyamba rero no mu mashyamba ikinita kabiri nabo icyo bazanye ku meza ni uko bemera ko habaho imishyikirano bagataha iwarwana ibindi mushaka dushyira ku meza n'iki ndarwanira amahoro y'abanyarwanda ibyo nashyize ku meza ni ibimenyetso bizana amahoro abo bantu niba bavuga ko baza bashaka kwicana ingabashyigikira ariko igihe bazavuga ko bashaka gushyikirana nongere musubiremo nk'uko Perezida Kikwete yabisabye mugenzi we ngabashyigikira kugeza ibyo mvire n'umwuka
ibwana Bosco kwizera namwe ikibazo cyanyu
nakoze cyane nyakubahwa twagira mungu mu minsi ishize wagerageje kwinjira mu gihugu ushaka kwandikisha ishyaka ryawe biranga none mwahisemo ko mwajya kwifatanya na FDR nyakubahwa twagira mungu ko wavuze ko FDR yinjiye nayo irwana nawe ushaka kwinjira u Rwanda ko FDR ari umutwe witwajije intwaro urakoze
icyo ni kibazo ni cyiza cyane harya icyatumye FDR ifata intwaro byagenze bite kutabisobanura ko mujye mugomba kujya mwubikirana urubyiruko muri rwego rubabwira impamvu kugira ngo FDR ifate intwaro nuko habayeho icyambere impunzi muri Uganda na Tanzania cyangwa se tuvuge ibihugu byo mu mwaka byo muri East Africa na Congo tuyishyiremo Uganda Kenya Tanzania niyo Congo nyine
n'u Burundi
abantu bashatse gutaha mu gihugu cyabo ibyo birumvikana kuva muri 1959 kugeza muri 1990 imyaka yari imaze kuba myinshi barabisabye babwirwa ko u Rwanda ari rutoya ko badashobora kuruzamo inkotanyi zafashe imyito ziza ziteye azirwana ibyo nibyo bita impamvu yo kurwana urakoze de guerre abandi bose barashaka iki abandi nabo barashaka gutaha niba franchement ureke ndi gusobanura niba Perezida Kagame yanze ko abantu bari hanze baganira nawe na bakavuga ku Rwanda ari ruto ko badashobora kurukwirwamo cyangwa ko twese turi abajenoside kuko abantu twese turi hanze utwabaye abajenoside we niko avuga ejo bundi yarivuye ati n'abarwanya hanze nzabakurikira kugira igihe navuze ko azatwica ariko katazatwanyiza ngo rero nyiye ngubwire ko niba Perezida Kagame koko avuze ati jewe sinshaka ko abo bantu baza nibaze bikuriye amaboko nk'uko twabivugaga batarinjira mu Rwanda n'abandi bazafata intwaro ntabwo numva ko FPR ari ifite ubwenge bwo gukoresha intwaro yonyine kugira ngo ibintu bigende bityo mu gihugu ufashe intwaro wenyine ufashe intwaro nako si ukuba abashaka kurimbura abanyarwanda intwaro zigomba gukoreshwa ko mu mwaye de pression kugira ngo abantu bumve ko bagomba kuvuga nayo byo gukomeza gutera abantu ubwoba ngo abantu bari hanze n'abicanyi abo bahutu bazabamaramu igihe kirageze ko abantu bashyira ubwenge bwabo ku gihe bakumva ko igihugu ari icyacu ko tugomba kugitahamo byanze bikuze
dushyiye gusa ku murongo akantu kamwe muvuze bwana twagira mu ngo ntago Perezida Kagame avuga ko u Rwanda ari rutoya ahubwo muri diskuru nyinshi zavuzwe n'abayobozi b'u Rwanda n'abarimo avuga ko kandi akangurira abanyarwanda gutahuka buri munsi
akavuza ubu ngubu se bahunga barahunga iki
icyo ni ikindi kibazo
ariko ibibazo
nyine ntabwo reka twemeranye ko iyo natangaga urugero rwenderwa twatanze cyangwa se rwatanzwe n'abari ku butegetsi muri icyo gihe ko u Rwanda ari ruto yewe nigeze kuvuga ni mujya ku MDR ko iyo u Rwanda ni ruto koko rwari ruto iki iyo abantu badahunga 1992 cyangwa 1963 bari kujya he bari kuba babo muri urwo Rwanda iyo nta nubwo yari yarugimo argumero ya fama nubwo ngo gena fashe ubutegetsi ngo le fashe ubutegetsi ngo abantu bari hanze ntacyo bahunga kimwe nuko na president Habyarimana avuga ngo arahunga amahoro ngo nibaze bazi bazaza koma none se abaje muri 1996 bamwe ntibari gise ibyo ngibyo se barubiburana ubu abantu bazaje baje mu gihugu babe nk'inyamaswa bishwe igihe bashakiye baceceke mu gihugu cyabo na ugira ijambo
dukomerezeho bwana Robert Mugabe mwari muzabwa ikibazo
mfite ibibazo kuri urugero ku byo bwana twagira mu ngo avuga yewe ntabwo ndi umunyapolitike genda umunyamakuru ariko nagira ngo mu byo avuga agira ibintu asobanura ikintu cya mbere kubera ko nko mu ishyaka rye mu gukurikije uko ndibona hano ryanditse ngo ni RDI icyarimo ikintu cya demokarasi ese muri demokarasi we yemera ahuza ate demokarasi n'imirwano ni hame ryo kugera ku butegetsi ari ukutowe ikindi kibazo namubaza nuko numva bamubaza ikibazo akazana n'ibindi yenda kutubwira imirongo ya politiki yewe ndayemera ahubwo numva mu kuvuga kwe afitemo uburakari cyane asa nkaho avuga nkaho yibasira Kagame gusa ku giti cye ntabwo atubwira niba hari imirongo y'ishyaka rye cyangwa se amahame ya politiki yatuma abanyarwanda bamwumva natwe tumwumva dufite tugira icyo dufata ese kino gihugu cy'u Rwanda hari uwaza ataha bakamubuza ese ikindi cya gatatu ni abantu bari hanze batashye ese batashye barishwe cyangwa bariho
ibyo ngibyo nababwiye ko mutakomeza kujya muteza ubwiza mushaka kubeshya abana mwenda mungana cyangwa se babagwa mu ntege ngo tujye tuvuga Kagame se twabuzwa n'iki kumuvuga bavuga ko igihugu ari iki uragira ngo tuvuge nde tuvuge bariya abadepite se tumwogeze tuvuge ngo kuko harimo abagore ngo benshi ngo niho ngo amahanga azamukunda ntabwo ushaka kutuvugana nabo nibane
ibyo imirongo ya politike yawe
imirongo ya politika ahubwo n'ishyaka ryanjye na wuzu utarizi wavuze ngo ngo harimo ngo RDI ngo DI ni demokarasi wavuze ko ari demokarasi nyine yewe ishyaka ryitwa Rwandan Green Initiative ahubwo abantu iyo bashoze intambara murabihurira niba ari ukubera ubwo basingiye reka nongere mbisubiremo ku itariki ya 30 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka ushize 2013 Perezida Kagame ubwo yari yivugiye ko adashaka demokarasi mu Rwanda rwe ko adashaka ibyerekeranye na droit de l'homme ibyo yita human rights avuga ko adashaka political space yewe avuga ko na tolerance yumva ngo ntayigomba kubamo kuko yashyize muri jenoside iyo disgrupe ni yanjye muragira ngo tubihinze dutariko noneho rati uravuga ngo mfite ngo umujinya nta mujinya mfite ahubwo mfite akababaro kuko ubona ndashobora kujya mu gihugu cyanyu ngo mbe nakora politiki kuko numva mbishaka nta muntu ngumerekeje nta n'uwo ntoki
ariko rufite nanga kwiyamamariza kuba perezida uratsindwa
ntabwo nigeze ntsindwa ahubwo watsindwa uzamubaze kuko njyewe ntabwo niba nigeze niba amajwi
uzabaze
ibyo yakoze nabo njye naratsinzwe sinategeka ariko mu gihe ariko kuki nibwira ko abanyarwanda ni injiji kuki nibwira ko abanyarwanda ari injiji cyangwa kuki nibwira ko mwaba mwuje amateka yo mu Rwanda cyangwa nka ariko muratangaje ngo naraje mu Rwanda ndatsindwa koko uzi ko icyangwa ngo nababonye zero n'ibice bitandatu aho navukiye abatarahavukiye bakajya kubona 98 bandusha harya ikira
kuba ngo bararuhuje ariko wayimushira mu gacuri reka rwo twa guterana amazamo kuri iyi ngiyi nagira ngo ngwiki n'uko iyo uvuga ngo abanyarwanda barataha ngo batashye mu gihitwa abo ubushaka kuvuga ni bande ni barwiserekani bande ni bande bo ngabo bataha
reka dukomeze noneho
impunzi zari muri Uganda n'abagiye kuzikira nguko abantu bajye kwishobora
ndabashimiye bwa twagira mu ngu Bosco Kwizera wakomeje gutegereza wihangana kugira ngo nawe ubone umwanya wawe wakomeza kukindi kibazo
murakoze cyane ngiye ninze kugamba vugiremo yakubaho twagira mungu iyo witegereje kukumbuga za internet zitandukanye haba ari za Facebook ndetse na za Twitter amavideo yawe ugenda ucisha ku nyamakuru bitandukanye nka ikondera info ubona hari abantu benshi barayikinga ibyo uvuga bishatse kuvuga ko babikunda yakubaho twagira mungu ishyaka ryanyu rigizwe n'abantu bangahe ese abari mu gihugu n'abari nyuma y'igihugu kugira ngo baribyemo bisabitse bigenda bitenya kuba twagira mungu murakoze cyane
iki kibazo ni cyiza cyane tukari rimwe bangahe se ko nashatse kuza mu Rwanda ngo igire umubare uhagize mbone nuko njya mu rwego rwa demokarasi abo ngabo muvuga ko ngo bazanye amajyambere bakaba barazanye na demokarasi yindi y'ubundi bwoko barankundiye hano ntabwo tubara abantu bari mu mashyaka ngaho nkuko twaba bari mu Rwanda icyo nzi ni uko barimo ari benshi kandi barabikunda bahaba muri za Canada haba hano mu Buraya abanyarwanda bahari bazi Rwandan Dream Initiative kuva rero nta kibazo ngaho numva nagomba gusobanura bayirimo ngeze mu Rwanda bagira uburyo bwo kwamamaza ishyaka ryanjye nabo twaba turi kumwe wenda kubera ko twebwe tuba tudafite imbaraga zo kukangata ntibahera ko bajya mu kubanyarwanda nawe urabizi baracyagifite ubwoba ariko twagira umubare uhagije da tuba twagira nibura nibura nka 40% z'abadepite abadepite rero bagatorwa ntibashyirwemo kuri ya mayeri nyine ariko reka nyine mbabwire kuko Robert yavuze ngo ndavugana umujinya mbabazwa n'intambara ya politiki narwanye kuva muri 90 kugeza ubu nkarwana n'ubutegetsi bw'ishyaka rimwe ntarobanura umuhutu n'umutu ubu ngo bamvugira mu mahanga nashobora kujya mu gihugu cyane sije rero njyenyine noneho ndavugira n'abandi bageze kuri miliyoni bari hanze bashaka kujya mu gihugu cyabo umuntu azahora arwana intambara koko yo gushaka kuba mu gihugu cye kuva muri za 59 kugeza mu gihugu cyangwa ngo bizagenda bite ni mwicaranye bumvikane naho kubara umubare w'amashyaka n'abantu barimo barayabarira hehe kandi bakubwira ko utegeka igihugu avuga ko iyo demokarasi ayishaka mu gihugu
Kwizera nabajije uburyo abantu bakwinjiramo
kwinjira mu cy'ishyaka
yego
nibyo kuko yabivuze neza ubwo muraza kumpa email ye nzamwandikira mubwire ko nzinjiramo
ndabashimiye cyane bwana Robert Mugabe namwe ikibazo kindi muhina amagambo ariko
ikibazo cyanjye nabwereka ari ibintu birebire nuko je mbatse ibibazo byanjye bigufi we mukamuha umwanya wisanzuye kandi je sindi umunyapolitiki ariko uburyo nsubiza ndumva asa nkahanganye nanjye kandi ndi umunyamakuru nanjye nshaka kumenya mbariza n'abantu ikibazo cyanjye cyoroshye cyane ese twagira mungu iyo avuga ko bamubushije gutaha kandi ubushize n'amakuru dufite nagaragara nuko twagira mungu bwashakaga kuza hano mu Rwanda yashakaga kuza nk'umubirigi abura visa bamubwiye kuza nk'umunyarwanda arabyanga none ari ararwanira ngo abari hanze ngo batahe kandi abantu bose buri gihe nawe kandi bwana karike turabizi buri gihe abanyarwanda barataha imibare none ahanga nubwo nari wiyigemo ya buri cyumweru na buri kwezi ariko abanyarwanda bamaze kurenga miliyoni 3 bamaze gutaha mu Rwanda kuva muri 94 kugeza aya magingo kandi bagiye bamwe barajyanyweho nk'ingaruzwa muheto na expat hamwe n'abandi bajenoside umuntu udafite ibara wese arataha ese abavuga badataha badashaka gutaha bagasaba imishyikirano ni bande
niba utabazi no kubyihorera ubyo no kukureka ugakomeza ukabara binjira abari hanze ni ukigira ubamenya ariko barahaye ngo ni bande ubuse ntabwo uriwe wumva ko mvuga genyine cyangwa mvugira abantu batariho ndavugira bari muri Zambia ndavugira bari muri Malawi na Congo ndavugira no mu bari mu bihugu by'i Buraya ikindi rero abazi ubwenge ntibataha kubera ko uretse gato mu Rwanda uko rumeze uko nk'uko siko ntabwo rwigeze rumera uko urumeze uko nabivuze ikindi ku Rwanda atari amagorofa no gushyira amasuku mu mujyi u Rwanda ni amahoro ku mutima ayo mahoro ku mutima ntabaho abayafite ni bake ikindi ibintu by'abantu bamwe bahunze byarafashwe biragurishwa ibitaragurishwa bizagurishwa ibintu byarahindutse abantu bakeneye mu mahanga aho bari baza no kubasigingiza n'abari mu gihugu uwo mutekano mubaha ni umutekano w'umubuja utubuti ngatera umugeri gato na komisazi bakandigiza ntabwo tuzaza tujye mu
yandi magambo ndiho
aho umuntu ategeka wenyine nta kuntu ashobora guhabana no gukora politiki tabu tuzabizamo
hanyuma bwana twagira mungu Robert Mugabe yarakomoje kubijyanye n'igihe mwakaga impapuro cyangwa se uburenganzira bwo kujya mu Rwanda byagenze bite kuri passport yanyu
Robert Mugabe ntabwo namurenganya kuko nubwo ari umujournaliste ntabwo yinjira mu nda y'ingoma ngo amenye uko ibintu bigenda aravuga ngo nari mfite passport ngo ngo yababiriye kugira passport yababiriye nta nubwo nayasa ababiriye bamwe ko nyifata ndayifata nayifata igihe mfite n'iyange y'u Rwanda ingi bizumvikane gutyo kuko kugira ngo nyifate no kubera imyaka nari maze hano suko nayifata ariko ku tariki ya karindwi z'ukwezi kwa gatanu njyewe natanze passport yanjye y'inyarwanda ishaje kugira ngo bampishya kugeza na n'ubu umubini n'ukwandikira akagusubiza
na nubu
nta guverinoma ahubwiriho naho gusubiza nuko nibakubwira bati byaranze cyangwa se byarakunze kwirwa utiritimbu yo kuri ambasade ntibirarangira ntabwo Kigali yari yasubiza kuva ku itariki ya karindwi z'ukwezi kwa gatanu mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatatu pas de repose kuri pasiporo yanjye y'inyarwanda
ubu
ngiye gusaba viza nayisabye kuko muri ambasade ubwabo umuntu wabo yagatiye na neza bwari bwamereze yo nkabona banye ati tuzabitunganya ubwo za delezi ushobora kumara amezi atatu tupuro pasiporo kuri viza ho ibikeya reka uzaba ujyanye na pasiporo uzagende kuri viza tuguhaye muri pasiporo babiri atuzaza ariko iminsi itatu ukurikiyeho neza tunkurikiyeho ngo i Kigali barabyanze tabashobora kugenda ariko muzagira ngo tugire dute ngo mbere yongererwa mpfukamye kuri ambasade cyangwa nsabiriza ngo nandikire perezida kugira ngo mbone uburenganzira bwanjye bwo kuba umunyarwanda ntabyo nzakora
dukomeze bwana twagira mungu hanyuma ikibazo kindi bwana Bosco Kwizera
murakoze cyane nyakubahwa twagira mungu wera nagira ngo tumanze mvuge ku byo Mugabe yaravuze ngo abanyarwanda batashye nabaye babaye iki wera nawe nagira ngo aze kutubwira ko Zigitwara Ingabire yatashye ubu ni umuturarwanda atuye mu Rwanda nk'uko bisanzwe cyangwa hari ahandi hantu ari nyakubahwa twagira mungu tubabaze ko mugize ihuriro ry'ishyaka ryanyu mukaba mugiye guhana FDLR muzaza mwitwa FDLR muramwitwa RD muramwitwa iri shyaka nimwinjira mu gihugu cy'u Rwanda murakoze cyane
abanyarwanda bari hano hanze hari ahandi nigeze kubivuga bagomba gushyira hamwe gusa ntabwo FDU nako iwe tuvuge FDLR na PS byakoze ibyo bita ihuriro ryabo bita FDLR twebwe twashyigikiye igitekerezo cyabo rwose dufatanya nabo kugira ngo turebe niba igihe nikigera dushobora kuvugana n'andi mashyaka kandi igihe kirageze andi mashyaka nayo agomba kuza tukagukora urugaga rukomeye tugashyira hamwe ni ukuvuga iki rero ni ukuvuga amashyaka nka RNC ntabwo dushobora kuvuga ko twaryihorera ngo harimo FDLR ngo harimo PC ngo harimo RDI ngo birarangiye amashyaka yandi azaza amashyaka nka FDI ntiwarireka amashyaka nka PDP yivuguruye izaza n'andi yandi abishaka azaza dushyira hamwe nitumara gushyira hamwe tuzakora urugaga turuhurinda izina cyo kukimwumva ko FDLR ari igomba kuba kamara kamara ni uko abanyarwanda bumvikana n'abanyarwanda bari ku butegetsi ni ukuvuga ko abanyarwanda bazaba bari muri ayo mashyaka bibumbiye hamwe bagomba gukora ku buryo bataha iwabo i Rwanda nta yandi manimero kugira rero ngo babigereho bagomba kumvikana n'ubutegetsi buriho ubutegetsi buriho nibuduha kanira icyo gihe tuzajya muri bya bindi bita communauté internationale itubwire ibyo tugomba gukora noneho kuko numva benshi bavuga
ngo bamaze kubahakanira kuko perezida wa Tanzania yabimusabye arabyanga yamaze kubahakanira ko atakumvikana n'abajenosideri nikabivuga kandi muzi ko FDR yashyize mu mitwe y'iterabwoba ari amerika y'agace k'iburasirazuba bwa Kongo yavuze ko nta mishyano ashaka namwe
harya we yaje ateramo ariko hari abantu bibwira ko barusha abantu
ubwenge
ntabwo numva ko Kagame afite ubwenge buruta ubw'abantu bose niba abari ku butegetsi tuvuze ko ari abahutu bamuhakaniye ko adashobora kwinjira mu gihugu byageze bite kose ko ariko biyatangaje simbyumva kabisa kuki umuntu yakumva ko ngo ubwenge yakoresheje abandi batabukoresha ngo ubona uriki mbaga ariki mu gihugu no kubiriki ibyo nabyanga reka nongere mbitubiremo azabyange tuzafata intwaro rwose hari ubwo abantu bagira ngo ni amagambo yo gukina aramutka abyanze tuzafata intwaro ukangisha urupfu ngo nzabica naho bari hose reka nongere mbitubiremo azica abanyarwanda nk'abamaze kurimbura abo yishe muri Kongo abo yishe hariya muri za ntuza muri za Gikongoro ni ukuvuga za Kibeho n'abandi yagiye yica ku munigo nk'uko yishe uriya nyakwigendereza ubundi bamuhambira imigozi mu muhogo nk'uko yishe Basenda Shongo nk'uko yishe Bagatabazi ntabwo azatumara
ariko izo byose mwana twagira mungu kugira ngo tubishyire ku murongo nanone abo bose muvuze abo bantu bishwe hose hakozwe za nkete zimwe ntizirarangira izindi ntago zemeje mu byukuri uwisha abo bantu
ariko ibyo ni ibya kizungu mamuza namo ntago byari byamenyekana ngo uwisha abantu ubusukeye uwisha byari imana na ntaryamira koko niko muwize ngo rero ngo nabahutu bagowe ngo niwe bamwishye ngo kugira ngo genocide ngo ibeho ariko ibyo ni politiki ibuhenda abana akaba ari uguhenda ubwenge uburero ngo ntago uko abantu bapfuye kibeho ankete zarakozwe bavuga ko nyine ibintu bikiri bishya baba babyuriye ariko iyo guverinoma nanjye nari nyirimo nubwo ibyo byakozwe ndi muri Danemark ariko ntago navuga ko abantu batapfuye ndi muri iyo guverinoma abandi rero bagiye bapfa muri Congo mapping report yarakozwe icyo tutashoboye kugeraho ni ukumenya kureza ngo dutange ikirego ariko hari ibintu bitangaza gihe bagiye iyo mbivuga sinzi niba abantu banyumva bagira ngo hari ibindi bintu nkurikiranye kindeba amateka y'ibindi bihugu hari ahandi hagiye hakorwa ibintu n'ibyakozwe mu Rwanda bigakorwa n'ubutegetsi ku buryo aba perezida babikoze ubu bari muri pri ariko mu Rwanda no kubera iki ngo perezida Kagame yararwanye ahagarika genocide finish ibindi byose ashobora kubikora ashaka iyo mvugo igomba guhinduka byanze bikuru ikindi yongeraho ntabwo abazungu ariyo bagomba kudutegeka uburyo tubana mu gihugu cyacu bashobora kudufasha mu bindi bakatukumvisha ukuntu wenda dushobora gushyikirana ariko sinumva ukuntu umuntu bashobora kwiyemeza agategeka ukuntu abantu bagomba kubana mu gihugu cyabo abinjira n'abasohoka
nagira ngo noneho Bwana Twagiramungu umwanya dufite ntabwo arimo ni cyane nagira ngo twanzure mpa Bwana Robert Mugabe kugira ngo abahe ikibazo cya nyuma
ikibazo cyanjye cyerekeranye na n'ishyirahamwe rya FDLR niba naryita ishyirahamwe gushyira hamwe kwa Rwanda Dream Initiative na FDLR ndetse na Pesimbera kuri ese hari abandi tuvuge nk'abanyamahanga babashyigikiye ese bumva atari ugushora abantu mu mirwano bo bari mu Bubiligi bigaramiye bo twagira mu ngaga azayobore batayo ya FDLR
wowe urashaka kuruseta cyane ngo azajya ngo ayobore ngo batayo niba se ngewe mvuze ko mfite ababikora ni ukubera iki nagomba kujya kuyiyobora ntabwo ngewe nyuze mu gihe cyo kwirirwa nkikoreye imbunda ku misozi y'impanuka nzamuka hari abasore babishinzwe bazabikora niba bumva ari ngombwa ko bagomba kubikora ariko kuki iteka mutekereza intambara ni ukubera iki kuki umutwe wanyu wanditsemo ko ibintu byose bishobora kurangizwa n'imihoro n'imihini n'imbunda karakinikovu n'udufuni n'imisumari bin'ibi ntushobora gutekereza ibindi bintu byiza kwicarana n'abantu ukavuga byonyine ntibirangize intambara kuki perezida w'u Rwanda we atumva yakwicarana n'abandi bantu washaka amahoro kugeza igihe abantu bajya guteza intambara mu Biriziya n'imbere y'abapadiri bakoma amashyi umuntu yishimiye ko ngo undi yishwe izo ntambara ziri mu mutwe n'imitwe y'abantu n'intambara ki kwebwe dufatanyije na FDLR tugafatanya na PS mbera kuri bashyizeho urugaga bise FCR cyangwa tihuriro dufatanyije nabo kugira ngo turebe niba abo banyamahanga badufasha mu biganiro twagirana na guverinoma y'u Rwanda niba bishoboka ko mu Rwanda bazumva ko ibyo kuvugana n'abo bita bicanyi kuko twese twabayeho bitari ngombwa birumvikana ko hazafatwa izindi ngamba iki gihe rero twebwe nta ruganda tuzaba dufite ngo gutura imbunda tuzazisaba cyangwa se tuzigura
ndabashimiye cyane Bwana Twagiramungu noneho ikibazo cyo kwanzura kindi Bwana Bosco Kwizera
nyakubahwa Twagiramungu najya mbabaze mubona ko leta ya Kigali abatavuga rumwe nayo abenshi baricwa nyuma y'ibyabaye kuri Karegeya urabizi nyuma y'ibyabaye no ku bandi benshi abasirikare bakomeye bahungiye mu Bugande bakabagorora urabizi uzi neza ko hari abantu benshi iyo batavuga rumwe na leta ya Kigali barabafata kandi nyango n'ibyabaye tukayumva urabizi nyakubahwa Twagiramungu none najya icyote cyaje gite nyakubahwa Twagiramungu wowe ntabwo wabiguteye iyo wumva abantu bahanganye na leta ya Kigali barimo kugenda bakorerwa biriya wowe wumva ntabwo ufite ko nawe igihe cyajya nawe ukabikorerwa murakoze cyane
ubwoba ni ibintu Imana yashyize mu muntu ariko rero icyangombwa si ukubuguma n'iteka ni ukubutsinda ukaburwanya ntabwo rero umuntu yajya ku rugamba avuga ngo afite ubwoba ugiye urugamba warwihorera ni nta bwoba mfite nabugira ndetse iyo umuntu akubwira ko ashobora kuri kuzagusangira bakakwica kandi akaba atanga ingero akanazishimira akajya imbere y'abantu bihaye Imana ko ibitangaza byakozwe umuntu bakaba baramuniye ku isi tugomba kuzategereza ntabwo tugomba kuzategereza niba ari iryo tegeko ryagiyeho ndagira ngo ngusubize ko abantu batakomeza gutegereza imyaka 20 ko umuntu aza kubica bagomba kuzafata ingamba kandi nyine nkubize Robert bagafatanya n'amahanga tukazabwira ba Clinton tukazabwira ba Tony Blair tukazabwira ba Rick Warren n'abandi nabonye baje bashya ba Anderson n'abandi bantu bashyigikiye Kagame ko igikigize cyuko nabo bafatanye natwe kugira ngo twumvikane n'ishuti yabo.
Ndabashimiye cyane mwe twaganiye uyu munsi mu kiganiro cyacu. Namwe kandi abadukurikiye ku radio yanyu, namwe dukurikira ku byuma bya internet, mwese ndabashimiye. Kuri mikoro hano i Washington mwari kumwe nanjye Etienne Karekezi. Mugire ibihe byiza.